Yebaya. Comedian Lava Silva. Hey. Oh, oh. Kamoyo kango akatu Tony ting 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 ting. Oh, oh. Kamoyo kango ting 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 ting. Kwani tu mapenzi ya wapenzi si mapenzi ila ni ulaghai. Kwani tu mapenzi ya wapenzi tu yanataka ganji. Ey, ukiwa na mpenzi kama huyo wa ganji. Ey, usimwamini ukiwa tu na mpenzi wa ganji kama huyo. Usimwamini. Hey, dan lava. Hey, hey, hey. Kamoyo kango ting 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 ting. Oh, oh, oh. Kwani tu baby, mimi nakupenda sana tena. Baby, baby. Kamoyo kango ting 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 ting. Hey, hey. Give it to me, baby. Mimi nishakupenda tena sana. Oh, oh. Saraji keliweza ata kunikwepa. Oh, oh. Oh, kamoyo kangu ting 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 ting. Oh, oh. Hey. Dan Lava Silva, mtoi wa mami.